Vijana barubaru na wewe. Ya dada. Listen. Tuanze na nyumba ya mabati, tuchome dondo chapati, omba nguo za kuenda party. Yeah, yeah, yeah.
Usimaingi
mina wetu pange mikakati, vita ni kupoteza wakati, naomba tupatane katikati. Yeah, yeah, yeah.
Usimaingi
tutabae nyele ya farasi ma, uo utadunga ni Versace ma, nitabae gari utadrive ma. You not deserve. There's nothing better than this love. So how to like a let's leave up. Life forever by default. No way, no way, no way. Kaya tu kwa no way, no way, no way. Baki na mimi, baki na mimi. No way.
Kama ni mapenzi ushanipenda, basi mini take nini tena. Mini kiwa chini ukunilenga, tunapanda juna nijenga. Cheki vile mbali tunaenda, straight good loving agenda. Umenifunga pingu na surrender, nilalisha ndani bima jaila. Hela, zikithela, mfuko itoboke kuwa tela. Hapana choma picha choma vela. Give me real love bila era. There's nothing better than this love. So how to like a let's live up. My forever by default.
No way, no way, no way. Kaya tu kwa no way, no way, no way. Baki na mimi.